mabega okusogela ddala nzijukira wasaba nkutereyo wakabega nenasonyi wabuli gwe nali nina mukwano wantegatega singa nakkiriza balungi abasoka mukusogela ddala bali abasoka okunjogereza wansanga nga ndi wakisa nnyo 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 ngera nkwagala nnyo 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 tokikola bwe kibanga kikumenya bwe bunkyamu genda kumenya omutima tokikola tokikola omukwano tokumenya Tegereza Zesubye walala Nalichayo naliseyo Ye kwa singira Zetonju zanga Ndiba nonyachi Mumitime mirala E jitakuma Uligwe jifuna Jitakunonya mirala Mkwano vera Wachisa nyo 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 Nonji wonzi za wala nyo Tokoze sasungu kunanga welele Oneka mubanga watali sigala mwelele Tochikola wechibanga chikumenya Webuncha mugenda kumenya umutima
Cha mugenda kumenya umutima
Tochikola umukwano chikumenya Chani gabi wundu sinawona
Na 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 na
Kwa mwira wachisanyo